Kichekea usoni moyoni sikona nchukia kia Ya rohona kifika koni weze zuya zuya Chom demoni mnikome mnisome sikia sikia Stake nchome stake mkorome akusinzia nzia Sijali nyome inafanya mjone na chie chio Sinipangecha kuimba ili mashabiki nteke Kikangoni ntangia ndotoni pia Unachotaka kukisikia akijui paka nkilete Ukiwa na shenu nye viburi kwa kwa taminia Ukiwa gizana takivuli chako kukimbia huh? Kwani unafikishinga api kona chikajwa kununu watanuliwa so ya happy So taki, so trusty, hand party, non-touch Kwa na shikajwa zugaji, kisa mifogo tu Una mans, una mtwas, asha pass, una was Ofasa dwasi njambaz, kisa na shobo tu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu
Goddess Nilikutrust huku nipa licho tegemea I heard you sad so watu walicho kusemea Labda ningejifunza kwa walo nitangulia Kakupa chance nikijua utanipendelea Tamtrust vipi mtu ambaye hana hofu ya mungu Na kwenye dini unajua kafiri hana ndugu Kwa wongo unabongo kwa kweli unajitia bubu So wa moto so wa badidi upo vugu vugu Ogopa sana mtu anayesema trust me Wengi wanafiki walishia kuni trash me Sitaji marafiki na mini watu watatu Me, myself and I, nye wengine aku Boro nge nitapeli pesa Menitapeli moyo nka sahau mana kupenda Menisha wishi nkupe moyo nka katau kasisitiza Nka kubali nka kupa leo na niumiza Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu Na na, na na, sim trust mtu Na na na, na na na, sim trust mtu